Magufuli tubebe, baba tubebe, Magufuli tubebe, tuna imani na we. Nato zimecha tumia Tunasema tubebe Mama tubebe Magufuli tubebe Tuna imani na we
Magufuli tubebe Baba tubebe Magufuli tubebe Tuna imani na we
Kwa tuna iamini tutafika salama tubebe
Tubebe
Baba tubebe
Magufuli tubebe
Wanyonge tubebe
Baba tubebe
Masikini tubebe
Magufuli tubebe mbali tubebe, tuna imani na we.
Achana na uwasasi wako, wewe tubebe.
Tubebe,
mama tubebe,
mbali tubebe,
kakuamini tubebe.